SBS Radio. Dad badan oo inaga inagamida waxa ay ka faa'iideysan doonaan dabayaaqooyinka weegaga iyo sidoo kale waqtiga haatan la galay ee fasaxa iskuulka ah iyada oo markaasina ay ku damaashaadi doonaan goobaha xeebaha beeraha iyo sidoo kale goobaha bannaanada ama kaymaha ee lagu lugeeyo. Waqtiga ay aadka u wacan tahay in goobo fara badan oo waddanka aad soo indha-indhayso balse waxaa jirta dadaallo badan oo loo baahan yahay in aad qaadato si aad u badbaado. Fasaxyadii iskuulka ayaa la galay, qoraxduna aad ayay u wanaagsan tahay. Australia hadaba waxa ay haysataa 10,000 oo xeebood wax lagu qiyaasay, taasoo markaana qofku si kharash la'aana uu ugu damaashaadi karo. Iyadoo sanadii hadaba la dhaafay aanu arkaynay in ay hoos u dhacday dadka ama tirada dadka iyagu ku waxyeeloobay ee ku qarqoomay badaha iyo xeebaha waddanka Australia, ayaase weli waxaa jirta tiro iyadu gaadhaysa 249 in ay ku dhinteen xeebahaasi sanadii ugu dambeysay. Dadka iyagu waddanka ku cusub ee soo galootiga ah iyo dadka booqashada ku jooga ayaa iyagu mar walba sida tirakoobyadu ay sheegayaan khataraha ugu badan ay soo food saaraan marka laga eego dadka ku qarqooma badaha iyo xeebaha waddanka Australia sabab la xiriira iyagoo aan aad xoga uga haynin dhanka ku saabsan hirarka aadka u waaweyn iyo goobaha meertooyinka ah ee waddanka Australia uu caanka ku yahay. Mas'uulka barnaamijka wacyigelinta bulshada kala dhaqanka duwan ee gurmadka badbaadada xeebaha, Scott Harrison, ayaa isagu waxa uu leeyahay qofku marka uu badaha imanayo waa in uu ama aan dhaho xeebaha uu imanayo waa in uu ku dadaala inuu tago goobaha iyagu la ilaalinayo.
Important to understand that, you know, the red and yellow flags is a safer place to be when you go to the beach, and it just means that there are lifeguards around if you need some help. We've got the equipment there.
Waa muhiim in aad fahantaa in calaamada casaanka iyo kuwa yeelowga inay yihiin goobaha ugu badbaadada badan markii aad joogto xeebaha. Kaliya waxa ay taasi ka dhigan tahay in ay dadkii badbaadada ama gurmadku badbaadadu ay ka ag dhow yihiin goobahaasi gacanna ku siinayaan. Waxaanu haysanaa, ayuu yiri, qalab sida qabaalada iyo doomaha yaryarka ee badbaadada, annagoo sidoo kalena aan heli karna buuri diyaaradda helikobtarta ah haddii loo baahdo. Waa in aad kaliya fahantaa in calamada yellowga iyo kuwa casaankuhu in ay yihiin goobaha ugu badbaadada badan markii aad haddaba imanayso, si aad u haysato damaashaad wanaagsan iyo waqti farxada markii aad joogto goobaha xeebaha, si gaara waqtiga xagaaga ee haatan nagu soo aadan. Haddii aadan ogeyno xogaha xeebaha, waxa aad sidoo kaleete aad soo dejisan kartaa aabka markaasi xogaha laga helo xeebaha waddanka Australia, iyada oo sidoo kaleetana fursad u siinaysa qofka aan luqada Ingiliishka aan ku bogan karin 72 luqadood oo ku turjuman aabkaasi qofkuna xogaha dhabta ah uu ka helayo. Kaliya ma aha waqtiga aad dabaalanayso inaad digtoonaato, waxaa kaloo loo baahan yahay inaad digtooni qaadato marka aad u baxayso kalluumaysi, iyadoo loo baahan yahay in aad saaxiibada u sheegto in aad kalluumaysi aadayso, sidoo kalena aad ku dadaasho in aad la socoto asxaabtaada oo aad la kulluumaysato adiga oo markaana xiranaya jaakeedka badbaadada, oo halkaa haddii aad ku fakato ama aad ku dhacdo biyaha muddo iscelcelin kara inta dadka badbaadiya ama gurmadka badbaadadu ay kaa soo gaadhayaan. Mar walbana waa in aad noqotaa qof feejignoon marka aad goobaha waraha ka kalluumaysanayso ama sidoo kaleete webiyada. Waxaa kaloo lagu boorinayaa dadku in ay had iyo jeer helaan amaba ay aqoon u yeeshaan arrimaha loo yaqaano CPR-ka oo qofka marka uu khatarta galo lagu caawiyo. Waxaa muhiima in arrintaasi qofku uu ogaado, maxaa yeelay waxaa dhici kara qof qoyskaaga ka tirsan in xaaladaasi ay qabsato ay u baahato qofku inuu CPR uu si degdega qofkaasi u siiyo, marka waa in shahaadadaasi qof walba uu isagu qaataa. Dhinaca kaleeta, goobaha beeraha ee cagaarka ah ayaa waxay ka mid yihiin goobaha lagu qaato fasaxyada. Australia waxa ay haddaba haysataa wax ka badan 500 oo beerood oo ku kala baahsan goobaha iyagu bannaanka ah, kaymaha, buuraha iyo sidoo kaleeta biyaha gudahoodaba, kuwaasoo nashaadyo kala duwan lagu kala sameeyo sida socdaalka, dabaasha iyo sidoo kaleeta daawashada shimbiraha. Beeraha qaarkood si lacag la'aana ayaa haddaba lagu galaa. Tamisku, oo iyadu ah mas'uul ka tirsan beerta qaranka ee Cranbines loo yaqaano ee Victoria ku taala ayaa waxa ay iyadu markaasi leedahay waxa muhiima qofku si uu si wanaagsan ugu damaashado in uu xog soo qaato inta uusan imanin beertaasi oo uu ogaado beertu waxay tahay.
We're seeing a lot of people coming to our parks that aren't really prepared. They might have a little bit of information, but they don't have proper maps or they don't have really good information. So I'd suggest before making a visit, jump online,
have a look for waqti fiican soo diyaar garoobin maxaa yeelay waxay kaliya wataan macluumaad aad u kooban mana ay haystaan macluumaad ku filan dhanka ku saabsan khariidada iyo dhanka xogaha sidaas daradeed waxaan ku talinayaa ayay tiri inay booqdaan online-ka iyagoo markaana eegaya waxa beertaasi laga qoray ama sidoo kale waxa beertaasi ay tahay inay fahmaan iyaga oo waqtiga ugu wanaagsan ee la booqdaan ogaanaya iyo sidoo kale arrimaha loo baahan yahay in laga taxadaro sida in halkaasi ay caqabado jiraan iyo sidoo kale jidku sida uu yahay iyo inay qorshe u sameeyaan booqashadoodaasi taasoo ka dhigaysa mid badbaado leh iyo waqti farxad wanaagsan ay ku qaataan markay halkaas joogaan. Meel kastoo aad joogto hadaba hadday noqoto goobaha xeebaha ama buuraha ama sidoo kaleete banaanada waxaa mar walba loo baahan yahay oo dadka lagula talinayaa in ay ka diyaar garoobaan dhanka ku saabsan culayska iyo dhibaatada qoraxdu ay keento. Professor Sanchia Aranda oo ah madaxa golaha kansarka ayaa waxa ay dadka ku baraarujinaysaa in haddaba kansarka maqaarku uu yahay mid dadka aan kala soocin.
People in Australia will develop a skin cancer in their lifetime, and of course many people will develop more than one.
Laba kamida saddexdii qof ee Australiana ayay tiri waxa ay wajahaan kansarka maqaarka noloshooda waqtiga ay nool yihiin adduunka, balse dad badani waa ay uga khatar badan yihiin kuwa kaleete. Waana arrin dareen keeni karta maxaa yeelay waa wax laga fursan karo kansarkaasi. Kansarkaasi ayay tiri dadka ma uu ka sooco inkasta oo dadka iyagu maqaarka cad uu u badan yahay kansarkaasi balse waxa uu ku dhacaa kuwa maqaarka madow iyo dadka indigeneska ah. Waxaana lagula talinayaa dadku marka ay baxayaan inay baxaan waqtiga qoraxdu aynan aadka u kululaanin sida niska hore iyo niska dambe iyadoo hadday baxaanna lagula talinayo inay adeegsadaan waxyaabaha qofka qoraxda ka ilaalinaya. Waxaa lagula talinayaa dadku inay qaataan sida koofiyadaha iyo sidoo kale dharka loogu talagalay qoraxda iyo okiyaalaha qoraxda iyo dalladaha iyo sidoo kale in ay marsadaan kareemta qoraxda oo iyadu markaasi ay noqonayso in ay 20 daqiiqo ka hor marsadaan marka ay baxayaan, 2 saac kadibna markasta oo biyo ay ku jiraan ama banaanka ay joogaan ay marsadaan, iyadoo lagula talinayo dadkaasi inay adeegsadaan kareemka iyagu markaasi ay ka helaan ee una roon jirkooda ee ay la qabsan karaan maxaa yeelay markasta ayay noqonaysaa in ay isticmaalaan. Ku sugnow si nabadgelyo ah oo badbaado ah, naftaadana aad uga taxadar, digniina qab. Adigoo qoyskaagu haddii ay dibadda kaa soo booqdaan Australia ay yimaadaan, kula talinaya macluumaadka noocan oo kale ah si markaasi ay farxad ugu qaataan gudaha waddanka Australia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.